challenge of hip hop kumagare yacu ayabo nubushe kwanje naturiye mbiheru heru cocksniff nari impaguye amashyiranze bya mazuru bipipe bitumbye igifu business nigga nari mba checking off mugi pandi bay chaos ashyira booster kuri gitandatu nifusho indayiberewe ifunga utesha ugusaba kumenya impamvu amashini gani mu birere kine risk ariye nariye nanjye narabyemeye yakotinze namuriye boxi arekura vuba mpumbye ijisha kubitane muri prafo mba nirambije hidawi nigera ku isoko ifinansa amashuri y'imfubyi mwadusigiye ibihe turimo ni feki igise kirabanze nka minyoni wakibaza iby'ino minsi twaciriye amarozi twari abagomba gupfa biranga dupfuka imisatsi bongeye kumbona mbarenze ubunyendaro uruhande rwagati inshore zikimira kiredukira ku ifegi big down izirikishije usb kepa nka zimwe za rebo biyografi ndeba ku gihe al capone ni hiringi chicago sicile ni airport fatura ndakarambu na passport sutbitani teye tresheri kubi pure byama gold nakangaramye mu sanduku niga bavuga ko ducoma yeme turitwika mundyanira inzara umwongurira n'ubusutwa ibiduca kimeni imwe muduharetika tubika imyaka special muri solitude dukonje ubuzima bwacu ni amasaha arindwi kasete video passion of christ agahinda nk'amarira mu muti w'ikaramu hieroglyphics imyandikire slang ngenda umwana w'ibitse ndakubatije Amen. Ubuzima ni indaya
ukwayo
imva ni umufariso
ubuzima ni agahinda kambamo
amaraso yanduye nahize nonura keo
sihiri nguheraho
inkota ishize kunda bapfuye nagupfunda ipeso
utarumva imanza zose utera ijisho
wirinde ibikunukira ubanje kuvunisha umwobo
Life's a bitch, nigga
Uru umugamba, nyina we wayishyira ivangurizi Iyifusha ryawe rirancishaho mbere igiti mu jisho Nta kuntu nagwigira ariko inzara yawe ntera ipfurwe Upfana iki n'iziko, ushinjwa imwemenya muri impanga Ambere wagandaguye, Saddam Hussein umukura ku bintu Uyongoza mirenge atunze utinya kunyaga, umurya avanse Uri gatiki, wamase, wampoesheje ugacisha make Uzimura indaya mbundiriye, usa n'uwansiritura kamesa Indoto narindi wa kera, azaba iyanga uramenyera Navutse nitetera umbe Shugera unyereka jaina Bindurwa ingegera Ubinga gari zirangera imigera Go Tough Kings niyemera Ari ubusutwe bahembera Uzimura afite Junesha urwikekwe Ndi mu gicucu cy'urupfu urupfu nta miryohere Maskini umurasa street Abandi ugize macis Inkoma n'inkindi wahindukije uranyaze unsize ubudage Diro wankinnye Wanteje abaswa bamvuga amazimwe Shinjwa itabi n'urugomo Abapede bambiraho indi imwe Bambone napowe Si ukuvuga urupfu zirukaza Kandi nyirikari mikabi yaratanze umurose kumani kwa gitangaza nyabakiko dawidinze ari uw'ibigango wahangaye na goriyati akamumena imanga gitavurenze nta rubanga nimwarya akawunga ahari mwatumba nke diryomora kisi jana mu ikuzimu ujya wumva natwe niruka kasomye muri minsi azo guteteshwa ubwo buntu rubongoza nibwo bubatera gukunda abakobwa yameze amenyo shori ntuyo kura ukani utabona muhimbajwe no kumira gusambaye iminja byo ngo ni ibyanyu burarata ubukwerere ubuvugizi na za kaminuza Misingo ya kera yegijwe yongo muyoboke tai francese Basore sinabahana mu majya Baduga byumva urunyesi birambaraza kapote Niyo promosiyo ya kamere zanyu Itwa Urudent be sweeter life's a bitch Depending how you treated how you might get missed Iyi si n'inuri Fuck the snitch you used to be That's the end with the motherfucking famine Ubuzima ni indaya
ukwayo
imva ni umufariso
ubuzima ni agahinda kambamo
amaraso yanduye nahize nonura keo
sihiri nguheraho
inkota ishize kunda bapfuye nagupfunda ipeso
utarumva imanza zose utera ijisho
wirinde ibikunukira ubanje kuvunisha umwobo
Inyama y'igisebe ntitabye iragabanwa Ndahungabana iyo ducomera igara sinekana Ndi kurya ikintu maniga mbarira amapapa Nyiri ngo ndabyita amateshwa since imirire make me feel ya Ni nk'imyaka mayonnaise itumbije ibikobwa bya kokutasi tafu Ubwira kabiri kabiri cyumva umwotsi Dukubita bye bye chomage Bye bye bizungira usobonye ubwambure Bye bye imitomination Ibe yarwanyonyuje ibicupa by'imbuto zihiye wakonoje nturi amvaler ntuzakirishe ibyo wamara pifla nimunanyica nzapfa nsize uwo dusa mashinika ni munsi y'umuswara ngo ngere isaha rya Allah isura z'ubwirasi kapfukiro neza ingegera magendera n'ubusure bw'ubugande mugato wa bata nukwe mu ndimi zirwaye ebola ibisukwaku n'amafuwa y'ingurube umwanji uhinduka umwenge igitsina cy'umugore bagica amazi baririmba buryo kitirenze swati kunda mucupisha pridansi ndayitaramara abasirikare R&B nyinshi promotion mu busambanyi rapu ni mudwani fas habaye iki bafite inzozi viagra zarenze igipimo bibaza iki bafite pizza z'amahoteli ushobora kunsanga muri arena ntagitwaza player preacher mfite nwa microphone ntanga ukuri sangre nitotoye y'imitwe gusa itungu yanjye mpora hafi imbuto sinjugunya true rasta nzitsimba mu mufuko w'ishati amahirwe make wanofeshwa amashereka mukaswa ukiri muto uzarya pa uhengetse itako maze uhirwe cyane umeneka ijisho
ubuzima ni indaya
wayo
imva ni umufariso
ziba n'agahinda kambamo
amaraso yanduye nahise nonura kewu
sihiringa uheraho
umwoti nshize kunda bapfuru nagupfunda ipeso
utarumva imanze sosa utera ijisho
wirinde ibikunukira ubanje gupfundisha umwobo
yeyeyo
yeah.